wanyendete ma ona nikiulio ni dakwendete na goro yakwa yothe no ndeirie memory tukiarangia nawe tugacirira cia rũciũ rĩtũ na rwa ciana citũ ingĩũria kũrĩa wathire tondũ no kuonagwo gũkũ okerera naingĩ kũmisi ndingĩaria ndanenda kuma njeneno ya wendo waihera toxic love nairo muhuhu kuma kwanyuhera ine ate oire kitandikigana na narenjirova icio nĩ ciugo cia ma gũtigũthũire mwago na ningĩ mwarĩ mwegerirwo ageragĩra thome wangĩ ikĩhe ngoro kamweke ĩmĩthikĩrĩrie ngaigua ta kũmici mũno ndahũthĩra meciria makauga nyume njereno ya wendo waihera toxic love Bele amaito narata Mage kanyona na wele kema akajeza bata doro Maneta koro huo Mwali twathiraga Tutone toko njitete huoko Tugetua matu amoro Ikehe koro kamweke Timezi kere lieka ikua Tako misimo no ndahũthĩra meciria makauga nyume njereno ya wendo waihera toxic love nĩkĩo nguga wendo ũcio wendo waihera ĩmwe twĩnawe nĩndakenaga ngonaga taita gakua rĩrĩa rĩkĩtwe nawe kaboeka mũno kaigua taikĩru ma mũthenya ũrĩa atamenyanire nawe ikĩhe ngoro kamweke ĩmĩthikĩrĩrie kaigua ta kũmici mũno ndahũthĩra meciria makauga nyume njereno ta wendo waihera toxic love ingĩgatuĩka mũbunge ndĩkathondeka watho wa gũtetera arĩa othe mahihinyagĩrĩrio nĩ wendo andũ ndanakanyuĩra nĩnjũĩkarĩrita ngoro ciaga kũiguithania reke itithanagio nĩ watho ingĩũria kũrĩa wathire tondũ na kuonagwo gũkũ ũkĩrera gĩkũmici ndingĩaria ndanenda kuma njereno ta wendo waihera